kusima banange nge kwanga bwempereza ne mwenda ko kwagala ba mama ne batata mwenna na bato ne mwera samufisa nobute okuguba kubengendo kala umbera muli azamanyi mu kifo ky'okwebaza nene itira kutwe ne unyange nkola ya mama abatoto abanga tuvutya benku ng'oluba okusuula wali ensekese ng'akkirira olusuku adda n'omunyala mbu gwe gubudabuda ensingo gwe gwebaza era bwatyo n'abandagaza okuva ensiima y'ekikeegamba nkikuddiza guba mweyo yatugamba nti omutyabi w'olukwategana era yasaana ekyojja mu biro wabeera tuwoza ebbanja gyataayanika nkokututuma mu bibira kali n'ensiima y'ekikanga ekyo wabeera muno omwebazangako n'alambulula ekitiibwa ky'olukubwatyo mbulwerubobeze yanyinimu mbaagadde nnyo mumanye enjawulo enfumba omulya nti yajawulawo kubanga nange enjawula agaya ekimomozo n'abaswankula n'amafumbiro bwe kuba kimuni bwe wuwowa nti okubuna ebyalo awo n'omuyisa yawula ebyebbaba eyadde talingiza mwafuuka ndabirwamu eyange neerabira ebiwoomu n'ebitatuse kikindaga ensobi ezange ewatanajja n'enseesaamu mbeera mbalirira obudde bumweresa okubakubanga engendo nammwe musangewo okwo ku njawulo wakati w'abasajja n'abavubuka ebigambo by'ekikanga kino mu matu gaawulira mbyatuza buvumu sikyabalwa mu bataayadde nga weewaawo sinnatuulula n'okusaba obizuulemu enjawulo bw'onoobeera obyetegereza byatudde mbisimbako amannyo temugayita amasenekera adamu ekyamugobye edeni yali munnewe bwe baali batesa gwali musota mukema mu bitabo ng'era bwe tujja tubisoma esitaani okutulyamu enkwe yatuyitira ddala kuwa ku lusegere obukyayi ne bujja buva ng'awo ne gye buli eno kyankomeredde abazze batuva ku maaso ebiseera ebisinga ziitwa nnyimbe kuwa olukonvu bawatanya yadde nga wagendera owadawadako naye wekibwatukira atiisa erabyo ebikangawo ebitwetoolodde bannaffe ne tubawunzika nga tutyo wakati mu ntiisa ey'ekitale nnyo mbadde nga mutooba luli nga sinnaba kwekenneenya nsi nga buli andaga amannyo nziyitira ddala 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 nseko baana bange zanjawulo ezisinga baziyita mabika nsisaamu weesembereza ng'oyawula abaffe baatukondera dda emimiro okukula tukuyita okwetta naye ate munnange bw'owangaalanga webazangako ku mukama ne wegiba emyaka nga gibalwa ku ngalo olaba bagitukiza balumwa mbu lwaki gyabwe tugikunukkiriza o omuntu ng'oyo kyaba kugiro kiraba kikwewunyisiza ddala 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 tulanga chanja uro kupamba na febe chujia tutesa kale nono tamanya munange ncho kanya na bamite mamigumba miuru egita balirira zade yade na bobali niririo weriri sigara netu nzikiranga tutyo mumabwaga birozo vya byobera ebya ongo byeti bye wange byonziro kunera bisa katonda banange ndi fando cha era nekanze byantuseko era kwe kulwanga okulabika mera banaye ne rwana rwanako ensi tegende ke kaluba nze nalinga ngerageranyiriza mbiwero ebyo bikwasa kutama sibipya tuse tulira omuntu namaliro solotyo pampe nokuunga ungira ungira mbituka muli baddembe muli n'amaanyi naye amayite seruka mawago bwe balitiginya kugamwe n'omuliro ojjera kubampenja busika omumwa nagukutte enkunga ebintu bino gye bimpa matukira ebijja bimbuza embibya n'okwerwanako ne bwe mbyetaasa okuzirikanga n'enfuma endabika wakati mbulumi obw'ekitale nnyo banange ne neerabira abange nga buli kimu baŋŋamba bugambi o katonda ow'obuyinza ono ajja kumwebaza paka okuva mu nsi abatakiriza gye bazze nga bava nkunga zegibasombodde mwebale kulwana bannange nyini ggulu abannyongerere nnyo era temujjanga okwo ab'emitima emidduukirize bituyisa ku mwanyu bino bannaffe abakugu bafunfubidde naye nze omuntu atajja kuvuganya oba okusindana naye yadde omuntu omu kira kabwera ntyo nevira bukunja masaba mugende munyinyulire mmanyi obwana bwanga ani aliddukirira si bantu bano nekanze bufumu mumi eyo bwe balina naawe bazuule mu enjawulo bonna be twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo jjukira yesu kristo olukwaba lumulyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ekyo bye bakoleza ddala 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 mu kimu laba bwe bamala omutuga ne bamuzingirako omuge gw'amaggwa n'engoye bazimwambula era abo ne bamubambako mikyo gwemuukirana kwona enninga ezigula emiwendo w'omukama waffe ne bamukomerera kyokka bonna baakolanga ebyo bakubirizanga ensi esinze kitaawe nze munda ya nnyabo soomu nze navaayo n'enjambaawo musaanye lujja lwa kitange luno ate nange mumala kungattanga mimwa Mulinda gol lagaro mutava sanja enkuyege bwerwe ogoma mavi kansamge mwentu kirenseno lwegali buraka alirumirisa simbanga kona busungu buchi abampagira musonyo enyo ote rwandi boluyimba luno rwandi bafukire ekiramu kyendeka banja baze bayimbanga batine mugayite emyeke egyo gyabashakaze okukakkana mujja okuziikana batanna kutukira ddala 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 kwe kusima kwa mukama ekisechi njibe nchikolede mubuzibu nemba ngendo goyinga buli wenzi ranze na nyini mufu uruvere na ninkwa tanga wa unyanga buno urumige magobage mungwanyiza nsabu buinza kwa mukama jemu bijabu bampere kerele ngako futyanka nyenkolere demyaka pameka bashaga kumide mbifo omuntu akwononerere nyao kusibwa gwana maisa na bigenderako tuli bazibu banange na batusuze mpewo batuzungana nensi bafuna kaderi omuma bempono kunyuma beyagaleko Nebeta bambikose vyo, ebisunze mikozi jitusanye o Atete mwandi vademwe, kalora vienjo kasevu siru wazo Zichitone change tekulibanya, sachisuvu zansimbi kuwenja magoba Erate chitaraga wentula, nichirinta gisauru wawu kutema gana nate Nachimanja wali yoleka Jiba chimpora Aba kuchuma na wafugani sebi yawe Baba na homo banyumiru inyo Muja kumfunanga mutyo Uli omu chitinga wachitegete Mweke ngerenga mutyo Minadira jetuli wenzikira Novu maririfu wanafe Jiba kucho kutuera visa katonda Sewa kisandwa di, kunga tirimbi kabange mbabide ko
bya mirembe